Melek Lewanai. Rocky.
Dr. Powers on the beat.
Sibi.
Ah, oh, baby, where baby, too loud. Kubikola yota suvida Jakala zicho tuni Onjuni waku wankutia Nimi ravyo ndavina Yukisina nevyo tizina Nimi ravyo mfirina Vina vina
Aho baby veda Aho baby tula Kusabye veda baby, too loud. Utova wow.
Kanoni kango kujoli chewa mawo uiran kuita ngoja. Kanoni kango kujoli chewa mawo uiran kuita ngoja. Yepo yangu atanoneza yansi mange nanda. Stevie biokola biente nda ngamu wenda ne nakinda.